Todobaadyadan waliba iskuulada bari uu ku dareeray barnaamijka wacyigelinta caafimaadka iskuulada oo iyo wadaan ardayda kulii duulunta caafimaadka ka bardaasa jaamacadda Zamzam qaybti magaalada Baydhabo. Waxaana ku mid ah ardayda jaamacaddeena booqasho ka seeday iskuulada hoose, dhexe iyo sare si kor loonka qaada. Waan lan hormariya caafimaadka iyo badqabka ardayda, macalimiinta iyo guud ahaan horwadayaalka iskuulada magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha jaamacadda Zamzam qaybti magaalada Baydhabo Dr. Aadan Cabdi Isaaq ya marka hore ku warbiyey barnaamijka wacyigelinta caafimaadka iskuulada degmada Baydhabo ayuu ka maamul ahaan iyo ku wadaan
barnaamijka barnaamij insha Allah socdo doono hadda bilaawni marka horena deegaankan ka jarna ka targalnay iniyuna baaxad waxbarashada iniyuna oo tiimkan iniyuna ku wacyigelina mar raay wal kasto khatare ama caafimaadka bulshada way jeelahay wali ka jaamacadahan durkan iniyuna qaadan salaamada baaxad waxbarashada naftirsho iyona intii maamulyaalka meel gaabageyka ardayga iniyuna nadaafadii ka hadalan shaqo badan ules badan ka jara oo yoon maalin walba deegany unuun marka fadan maamulyaalkaas dadka baad waxbarashada mas-uulka ee iskuuladan koryan inuun garabka siina inuuna la shaqeyna caawina miraraayo wacyigelintaas qayb ka qaadan ardaydana walan sheega waloy tusi taabsa weliba una ka dhagna bilaahir marka antaas walaa unuun ka dadaalan maageyka bulshada halka qof walan sheeg korta laakiin taas qof anti la samaro antaas iskool la maro antaas xarum wal barashada la mara ma qaas waqti badan qaas laakiin ujeedadu waxa la leenahay marka ka dambeeyay in dadkii barnaamijka caafimaadka fahmaan in qofka shakhsiyadiisa iyo nololiis iyo qaab dhaqankii bulshadii la fahmo oo min raay nadaafadii ka dadaal geek walan ku riimay ha qofka nadaafadu bulshada qarsho nadaafada meel oo wacyigelin badan ka baahan yahay jirta marka meelahaasna langolba feedback fela koy barnaamij runtii marka uu bilaawni hadana wali si socda iskool badan in balan san seeda doona bulshada ku wacyigeliyana kadibna meelaha kale bulshada soo kooyasa kale iyo kiijin fadaan in dadka la sheego mid raaya taawni suurtiga la xafada maamooyinkii oo la taliyo la sheego dhangul bahata iyo hoga saarana marka shaqadaasna walaan ku miimsan ta qabada ardayda caafimaadka oo kulida caafimaadka dhigadaayaan iyo dadka qalin jibi oo kulida qalin jibi qaarsho ilmo baaris ka sameeyaan ba ilmo baaris marka maadaama jaanada lamaayeen hadana sa practical ah in dadka intu san lahanu buug la qoray maktab dayala jaamada dayala malki aad dadku qoyaan jaamada akhriisadaan iyo dadka misidka una dad bilaawna deero iyadan shal budin marka in kan ka bilirnya dareegni kan in maana dadkii oo practical la tuso lan sheega iyo maana ay bilaawna insha Allah mar jeeni oo dhamaadaan in feedback fail ku koydo ni rajay insha Allah
ana kumada ardayda iskuulka macruuf oo ku faa'iideysiday barnaamijka wacyigelinta ee jaamacadda Zamzam kumaha nagay wacyigelinta caafimaadkii wadaan ardayda kulii duulunta caafimaadka ka bardaasa jaamacadda
bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan Cabdinaasir oo soo iskuul macruuf garaan kun 3A ma baydan ka faraxsanantayna booqad jaamacadda Zamzam taasoo wacyigelin caafimaadnii wad bay ban rajayna intii intaan ku badan isbal aan hadhawaada
waliba kumida ardayda dhigadaas iskuulka macruuf primary and secondary school fasalka in waliba form 4A taasiiti oo ya markaasiiti nin sheegdi walbadan oo faa'iido waliba markaasiiti oo nin sheegana faa'iido badan oo markaasan inta koob korno ku saabsan caafimaadka tabaan walin nin sheegana in faa'iidada ay la taa caafimaadka ama sidoo kale nadaafada faa'iido ay la taa waliba nin ka hadlayna nutrition ka qayb kumide sidoo kale waliba nin ka hadlayna mal nutrition qayb kumide dabcan walaa un dhigaysin waliba un ku qaadanay geeki in markaasiiti qof ku bin aadilka hadii uu nadaafadan lahayn gacanta tiisa ka sabab u koro mal nutrition isku ku sabab u koro jaamacadda idan kuma hadnagaana sidoo qoruxdu badan iyo barnaamijkan indigility uno ardayda afka ka hadlaan wal in malee in barnaamijkan si feelan qaadani
barnaamijku way green ta afmaadka dugsiida ya ardayda kulii duulunta afmaadka bardaas jaamacadda Zamzam ku soo biidoona gudaha iskuulaadka degmada Baydhabo.